Kajeno re bua ka life insurance le ntate Sobri Chabalala yena ke setsebi ditebentsa ditshelete. Thandi Chabalala ke yena mohlophisi wa lenaneo lena. Lenaneo lena o letlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwa ho lesedi FM, Enriching Minds, Enriching Lives. Matsatsing ana hona le mefuta-futa e mengata ya di-insurance mme e nngwe ya di-insurance tse bohlokwa ke life insurance. Ho ya ka dipatlisiso tse entsweng ke Financial Sector Conduct Authority, FSCA ka bokgutshwanyane, motho a le mong ho ba leshome bana o na le life insurance mona Afrika Borwa. Kajeno re tlo buisana le moeti wa rona ya tla re hlaba malotswana ka ditaba tsena. Ntate Sobri Chabalala ke setsebi ditabeng tsa ditšhelete o teng ha re bua ka life insurance. Ntate Chabalala, dumela ntate.
Ausi le kae?
Re phela, o phela hantle ntate?
Re teng, ke gale ke sa bui le wena, ke thabela o bua le wena.
Re a leboga ntate Chabalala.
Ngwaneso.
A se mohem. A ko re hlalosetse ntate, ha re bua ka life insurance, re bua ka eng, e sebetsa jwang?
Okay. Before ke amone re ke fitise matshidiso ne go ba lelapa la ntate Mbongeni Ngema. Because Mbongeni ke hlahole ole le yena.
Hey.
Ola ka mfatetla ya gore ke etse Sarafina concert as a beauty contest. A saina contract a sa mpatale sente. Ya tshosa le batho re he bana. So he was a gentle giant. May he soul rest in eternal peace. Auswaka ho tla potsong ya hao, life insurance ke leano le fang batho tiisetso haholoholo bo mojalefa ba hao bana ba hao, e ka ba bana ba hao, e ka ba molekane wa hao, o e ka ba balekane ba hao, because batho bang ba na le balekane ba more than one. Hore ha o ka etsana o fete mo lefatsheng ba tla hlokomeleya jwang ho ya ka tsa matlotlo tsa ditšhelete. Gobane ha so o hlokahetse go tlo ba le mathata wa busisa mohlomong banane ba le sekolong, tlamehile ba patelle di-fees tsa bona tsa sekolo, ba bane ba le creche, mohlomong le ditlolo tsa ono ntse o di hlokometse, and then ho na le ntho tse ngata le tlamehile di hlokometuwe. Jwale leano le le thusa hore ba kgone ho thola mokitlana, re bitsa lump sum, e batla ho sebedisa ho settle ntho tseo kaofela. And then hwa etsahala Austhulwana o nana le dikoloto, jwale Austhulwana ke yo hlokahetse, yanong ha re batle ba Austhulwana ba kolota ba tla yanong ba re ba tlo ja ntlo ya Austhulwana. So mokitlane ona o tlo thusa hore ho kore batho ba ba fuwe ditšhelete tsa bona ba setseng ba seke ba ithola mohlomong ba le ka lefifing. Wa etsahala sometimes o thola gore Austhulwana mohlomong before a hlokala o ne a kula, di-medical bill dingata le tsona, and then ntho tse ka reng tseno nkitlana wolo o tlo thusa ho etsa jwalo. Wa etsahala gore mohlomong Austhulwana ha a hlokala, Austhulwana na ntse a na le bond kapa ntlo ya mortgage. Jwale ha re batle ntlo ene se ejiwa, re nka ona mokitlano ona re address-e ntho tseno kore re etse sure hore ntho tse ka reng tseno di a hlokomeduwa. O ra utlwana Austhulwana. And then ke dintho tse ngata tse o tlamehile e thuse ka tsona ke life insurance ngwana mme. And se monate, life insurance ha e sebetse fela ha se o hlokahetse. Ba ratang kgwebo mohlomong ba batla ho ba borakgwebo, e nngwe ya dikgwebo tse kgolo ke real estate kapa tsa matlo. Jwale o ka se kgone thola bond o sena life insurance. Ke o ka e thola ha se o ra o kgona hase, mpa ha o na le life insurance ba tlo o kadima tšhelete, ba ba le assurance kore tiisetso ra motho o stable if a hlokala, and then re tla thola tšhelete ya rona. So e na le mophumelela e mengata ka tsela tse ngata tse ka etsang gore no ba lelapa ba thusagale wa ukwisisa. Ya. ke tshepa gore ke arabile potsalo.
E, o arabile ntate Sobri, re a leboga. Emedi dilang temetsotso ye le shomele mosero bong re habile hora ya le shomele mosomo ho pula he re ntse re tsola pele buisana le maitwa rona ke ntate Sobri Shabalala ha holo he re ntse re bua le yena ka life insurance. Ntate Sobri ke batla re ke re shebe taba bohlokwa bonyane le lekgothaletse hore motho a qalelle ho nka life insurance a le dilemong di tse kae.
Ngwana mme ha o thoma ho bereka nna ta o thoma ho sebetsa wa bona o la ka bona ha o tlo kreya mputo wa pele hangata ha ona plan o hopole no sa sebetse and ha no sa sebetse ha se hangata o etsa di-obligations ha se hangata o ba le dikoloto ka gore wa tseba ore ha o sebetse so ha o thola tšhelete hangata e tloa e le ngata jaanong go a shokagala gore ha before o thola tšhelete o bo so ba le moralo o bo so ore no yena ke tla patala life insurance by di ke part ya financial planning moralo wa tšhelete ore yena ke life insurance ke tla e patala o boletse ding tsa di-life insurance di thusa le ka ha so hlokagetse gore o boloka jwang le tse ha ona funeral plan mara because of life insurance ba ka thusa mo so e batla right mathomong a o sebetse o so be le di-commitment o kgone bo so ntshitse tšhelete aside o na le mothako because ha o ntsha tšhelete mathomong wa e thusa o na le morendo mone ke sebetsa le ena monne mong ba re ke ntate Thoka gona anong ke director education what I like about this guy is very young to me olang gasita thoma o bereka a ba re no ke tlo nka tšhelete 18 ke e kwalle and then a ba etsa sure a e golang e benyane se ka ba ngata gore jale seo se o rutang se o ruta gore o kgone go phela ka tšhelete eo e nyane but guess what itse ga sa nako e ntse ya a ba bona ntlo mola thendisa mola le ntate wa hae a reka ntlo ela cash a etsa di-room tšhelete eo ya mo fitlhisetsa tšhelete wa busisa so go hloka haholo ha o thoma fela o sentse ba le leano ba tšhelete o ipelele ka thuko ha ya felela mono fela itse a reka the next bond ya hae a sebedisa tšhelete hlang kgwebong a reka bond as I speak o na le di-property tse mmalwa tsa itshebeleditseng tsona wa busisa so jaanong ha o ka emela gore o sebetse wa thoma o ba le di-commitment ke ka go tla thola gore yaanong batho ga ba sa kgona go baela tšhelete ka toko because financial planning e ntse e thusa ka gore o boloke ke party ya go boloka eng then mara o boloka for ntho tsa botlhokwa ke ke rate gore batho right from the beginning especially ba sa le banyane ba thome ba beele tšhelete ka thoko because ba tlo tlwaela go sebedisa tšhelete nyana and then ga nako e ntse e ya and then ba ka se icommitte ka ntsho tse turang
o arabile hantle ntate Sobri ke batla re ke re shebe gore ga ngata re a tseba gore ga o etsa di-insurance life insurance kapa insurance efe kapa efe o ga ko bui ka beneficiary a ko tlhalosetse mamedi gore hantle ntle ga re bua ka beneficiary ke mang beneficiary ke motho a ntseng jwa
beneficiary ke bo mojalefa allright gore ka Sesotho now bo mojalefa ke bo mang hantle ntle bo mojalefa ke batho ba ka mo lapeng mofumadi wa gago kapa molekane wa gago e tla ba mojalefa bana ba gago e tla ba bajalefa bana beno ke bo mojalefa o ya ka gore maemo a gago a jwang o na le batho ba bangwe ba sebetsa mara ntse ba tlhokomela malapa bo bone o na le batho ba bangwe ba sebetsa mara ntse ba tlhokomela batswadi ba bone mara wa tseba gore hei batho ba modimo ga o ka etsagala ka tlhokala go tlo etsagalang ka mme go tlo etsagalang ka ngwaneso go tlo etsagalang ka bana baka beneficiary ke bo mojalefa
e tlhakile ntate Shabalala mamedi dula ntle metsotso ye lesome le metsemetlhano gore abile go raya lesome le mosomong ere ke re gefotse ntate Shabalala renke pina mamedi e lesome metsotso pele go ra ya lesome le mosomong ntate Sobri Shabalala re buile ka taba ya di-beneficiary seo o di tlhalositseng e le bo majalefa
jale
ga re ka re shebe bonnyane ke tse kae tse batho ba bakae ba ka bang di beneficiary ha holo re shebile yona life insurance o dumelletswe hore o be le bo mojalefa ba bakae bunyane.
Well, maybe subject to correction. A go kholo hore o fuwa di number o ka fuwa ba bakae.
Mhm.
Yeah. Ke na le tshepo hore yeno ke qeto ha wa ngere.
Mm-hmm.
Wena qetang hore nka fetha batho ba itseng ba bakae ba kushisa. And let's say ke fethile batho ba 10 ka mantswe a mang ke ba file di percentage ngere. Se monate percentage 100% ne. E etsa hore dintho di be bonolo. Wa what? Because how re
Ntate Chabalala Ntate Chabalala re tshwarele mo mamedi re boetse ape re mofumane o no hlalosa mane mo reng ha hona palo ke kgetho ya motho ka mong hore na o kgetha batho ba bakae.
Ee, ka be ke re hona le ntho e re bitsang di percentage mara ke tse percentage re bitsang ka ka Sesotho. Percentage e tsa dintho di be bonolo hobane batho ba ka kgona ho thola tjhelete ho ya ka mohloko ho ya ka tjheseho ya hao. Why? Because how ke wa re ho motho yola thole 5,000 yola thole 10,000 tjhelete kana e ka be ya fela e so fihle ba bang. Mara ha re kuwa ka di-percentage e etsa hore mohlomong dintho di tsamaye ka takatso ya hao. Wa bona ha e le 10%, 5%, 3% re a tseba hore ha o se thulana o tlo kry-a bokae o la o tlo kry-a bokae ho ya ka percentage. Yeah.
Jale ha re qetela ditaba tsena ntate Chabalala o ka siya mo mamedi ka eng mabapi le sehlo sa rona ka jeno.
Ngwanamme ke Christmas kukeng tse o bua hantle o ba botsa potso hore ka nnete ne ba fihletse dilabalabe tsa bona selemo se a qala ha se qala bana ba sekolong. I hope ba savile tjhelete ha ba no ba le mathata yanong ya o batla o kadima tjhelete bo mashoniseng. Mpa ha ba re batla ba ka re checka fela ba re dropela WhatsApp mo nomorong ena 060 936 7560 060 936 7560 kapa ba ya ko maqepeng a rona website www.tbr.solutions www.tbr.solutions harna .co kapa .za kapa .com o .net harna tsona tsi so ke ka ho ngwana me ba ka re thola le marangrang a di Facebook ba ka re thola ka Sobri Chabalala o ka ba re thola ka the big R solution or TBR ke le buile ho ngwana so ke le buile mo ifo a le sedi o le buile ho bona ma monta le masututa masututa kakapa e kgolo
re ya le bohle ntate Chabalala re le buile ho le lwena gaola se le mo ha monate mahlono lo ke ya ntate
le lona fela jwa le ngwana so
khotso
thank you bye
Ame dilo ntle metsotso ye mihlano ra bile hora ya le shome le motsomong ho plahle hore lenane o lena he le ne le hlophisitswe ke Thandi Chabalala re lebile haholo Thandi me ene le tsena tsa thuto re shebile tsa kgwebo le moruo ere renke pina wena mo bile tsweletsa le sedi re ya re habile horeng ya le shome le motsomong.